wane mirembe jaliwo wane mirembe jaliwo kwe jangu nkubulire wanaka mwanyi kaliwo wanaka mwanyi kaliwo ngatumanya kukalima nekamulinga kaliwo nekapanira kaliwo nga nekapamba tulima pana abasajja wajjawo pana abasajja wajjawo era byonna okubizisa ate gwe ogubagambako ate gwe olumbagambako nti obwo buyaye bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyika babimanyi basalawo okusirika ugwe olubagambako igwe olubagambako ngempingo ziruma wano engudo zaliwo wano engudo zaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bukagga bwabwe abasajja batuta emirango egiriwo emirango egiriwo bana abasajja bakinya twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi banange batuli bubi teryalina mirembe n'akatono kolina n'akatono kolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina n'obulamu bwolina tebeguyera balumwa n'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola olaba amasomero amasomero mwalimu edukesheni naye yafa byonna ne babizisa byonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeewo eggwanga lizika ekimala kimala kimala
musaba mutuleke
bye mubye bimala
mutuleke
bimala
musaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ye miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
bakulu bannammwe batuwoninga batugamba nti aba abasajja becyanga bannammwe batuwoninga jakaseera kalitukawa abasajja okwecyanga era kaseera maama katuka buli kyaliwo maama kyacuka emirembe gyaliwo kwe gyacuka kati buli wamuwe mundu zesooza tolaba bakulu we bakaba tolaba bavubuka bato we bagakaba kasukali nokakaba akaba akamere nako nokakaba kati buli kimu ne tukikaba abetukabira bali mu kukola bubagati emirimu ne bagiwamba okula n'obuuza ngenda kukola ki amateeka bagajuza amateeka kati batwalira na mu ngalo kati bana abasajja tubakoye njagala mufungise era tubagobe kati ekimala kimala kimala
musaba mutuleke
bye mubye bimala
mutuleke
bimala
musaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ye miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
ekimala kimala
mutuleke
kimala
musaba mutuleke
bye mubye bimala
mutuleke mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ye miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
mama nakaba
mutuleke
ne tata akaba
musaba mutuleke
jaja nakaba
mutuleke
ne naiba akaba
musaba mutuleke
waboda nakaba na n'omusuubuzi akaba
musaba mutuleke
buli omu n'akaba temulina kisalali
musaba mutuleke
ekimala